Yo ministry yobulamu eyagala obumbi bwa siringi za Uganda 32 mu mwaka ogw'ebyensimbi okujja okubasobozesa okuteeka mu nkola tekinologiya agenda okweyambisibwa okuddukanya amalwaliro aga gavumenti. Ssentebe w'akakiiko ka palamenti ak'ebyobulamu ya Joseph Lyonga ategeeza nti kino kigendereddwamu okukomya obubbi obw'eddagala ssaako n'ebikozesebwa mu by'obujjanjabi mu malwaliro aga gavumenti. Lyonga bino abyogedde bwabadde ayanja embalirira eya ministry y'ebyobulamu mu kakiiko ka palamenti ak'embalirira, mwabulidde bye baagala biteekebweko essira naye nga tebiweereddwa nsimbi, okuli okugula ambulance mu bitundu ebitaafuna, okumaliriza okuzimba amalwaliro ku mutendera gwa Heritage Center 4 mu bitundu bya Gatale n'ensonga endala. Ababaka ku kakiiko ka palamenti ak'embalirira basuubizza okuwagira embalirira ya ministry wabula ku nsonga eno, ne basaba ng'ensimbi ez'okweyambisa mu tekinologiya okuddukanya amalwaliro tezinnaba kuyisibwa. Ministry esooka okwanja enteekateeka ezinesobola okulambika engeri gye baagala ebyobulamu bitambuzibwe.
I think that should really come with a strategy. We need a strategy, we need a clarification. The committee must interrogate that. What is the strategy and the rollout? Is it across country? Is it selected hospitals, regional hospitals?